Baby John de Bito. Kaleta mu music is so sweet.
Oh. Music sweet, so sweet.
Babunimba buno
buimba bwambaga sawa sawa le
bonzikirizo lwalero fe
tugenda kumbaga
ododo omukwano nina munji ogusinga kunkuba
overdose akudose
omulunji wango omukwano nze mbuza ye muli mutyeyo ene wafe twasize mirembo kibuno omuyasize kubiso mbuza wasize otya lero Oluna kulwe tulinze lwalero kunani kempeta mama lwalero enti lwalero koko kulumuko ye mwesunze amakanzu gampere bali batata yegwe happiness yange always a smile mubulamu bwange tantalala obuyimba bwenyimba buno obuyimba bwambaga
sawa sawale
bonzikirizo lwalero fe
tugenda kumbaga
Omukwano nina munji ogusinga kunkuba
Overdose, akudose Jango kutikulo mukwano gwenina kukonsa baba kulengere Jagalagala oba kutikula wepibirako teribya kubuyiwa Akuna mchezo, minawe siyo matatizo Jakuba kuwa, mugesangako ne mumusonseka Ebigambo, kabale mye kuyigengeli jenchi kolamu Omukwano gwe muwa muwa mujimu Yebe,
Tantalala Obu imba wenye imba buno
Obu imba buambaga Sawa sawale
Bonzikiri zolo alirofe
Tugenda kumbaga
Odoro Omukwano nina munji ogusinga kunkuba
Overdose Akudose
Chana kwe Omulunji mwana kwe
Mosize Maria
Chana kwe
Namba bikira Maria
Olwalero mwana kwe
Yade toli na mberera
Kwa nibango ni malaika mchambalo chalea Boba mindika mkukomo ntevu komosi
Hakuna mchezo Minawe kiyo matatizo
Nakupenda sana Nakutamani Tantalala Obuyimba bwenyimba buno
obuyimba bwambaga sawa sawale
bonzikirizo lwalero fe
tugenda kumbaga
ododo omukwano nina munji ogusinga kunkuba
overdose akudose
nze sikulimba omukwano siri mukatemba nze sikukoya omukwano siri mubulimba njagala peta 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 peta, jagala peta peta peta, peta peta.
Hakuna mchezo, minawe siyo matatizo. Jakuba kuba, mugesangako ne mumusonseka.
Jagala peta peta peta, peta peta, jagala peta peta peta, peta peta. Yagi level.